Kutindiwe mbambo yanga. How long, for how long?